awurade yɛ awurade a ɔntan nipa.
Yes.
Awurade yɛ awurade a ɔntan nipa. Ɔpɛ nipa nti ɛna ɔnwene yɛn. Ɔdɔ yɛ nti ɛna ɔbɛwu maa yɛn.
Amen.
Na ade a masta di wɔ nipa wɔ ne sɛ nipa yɛ obi a da biara da no baabi a tebea a yɛwɔ mu no yɛmpɛ ma menka ne saa tebea a yɛwɔ mu no yɛmpɛ always mehwɛ obi tebea ne abɔyɛ adwe mpɔ sɛ yɛduru hɔ a yɛpɛ mepɛ sɛ meka asɛm bi ntia yɛhwɛ obi tebea ne yɛaka sɛ yɛduru hɔ a yɛpɛ ɔnso no ne nyame no a ɔbɔɔ yɛn no wɔ botae ɛne baabi a ɔpɛ sɛ ɔdi yɛduru number one ayɛ adam waammu gyina berɛ a awurade de gyinaayɛ adam ammu gyina berɛ a awurade adi ne gyinaayɛ awurade de ne gyina a ne nsɛm adwuma nyinaa sɛ ɔnhwɛ so ɔhu sɛdeɛ siteɛ ɔmaa no ɛho mmara sɛ aduaba a wɔturo mu nyinaa dibi ɔmaa no biribiara ho kwan aduaba koro pɛ ɛne ɔkaa so moɔmfa ne nsa nka ɛnka yɛ privilege biribiara wotumi de wo nsa ka bɛde wei deɛ mfa wo nsa nka simple yosef abaayɛ no deɛ ɔbɛyɛ ayɛ ɛne sɛ asɛ baako bi wɔ mu a ɔse sɛ wodi aduaba no a wɔne bɛbue na woayɛ sɛ me anaa nyankopɔn wo sɛde seteɛ no woahunu papa ne bɔne enti gyina berɛ awurade de nipa gyinaayɛ no saa deɛ wei kakra wɔ yi ɛna yii nipa firi ne gyina berɛ ɔpɛ sɛ ɔsɛ nyame anaa sɛ bɔnsam ɔpɛ sɛ ɔhuru papa anaa sɛ bɔne nti dwo nipa a yɛwɔ wi ase no deɛ adam ne if de hyɛ aseɛ ne still ɛda so wɔ yɛ mu enti nyame see fam ne baabi ɔde adam gyinaayɛ no ne wɔni hɔ wɔni hɔ ɔhu sɛdeɛ siteɛ saa deɛ wɔi yɛ adeɛ a awuru nipa ade abɛsi mɛ posisia nyame de adam gyinaayɛ no gye ɔbaayɛ no ne ɔni hɔ sɛ nanka wɔ hɔ a ka nyame ntiam ka wɔ nkyeɛm nka sɛ adam wowɔe wahu sɛde ade ne siteɛ yɛmfa no nto mekyɛkea bible ɛsaa baabio ɛmmere a yɛmfa so ɛma di akonnwa no na wɔdwo paa sou ɔhene so na ɔbuadifoɔ no mu ahyɛm that is why ɔbrɛ ne ho asɛm a samuel ɛsraa no but ɔbɛdi akonnwa a yɛpɛgya a ne gyina baabi no wɔhu ne ho sɛ sɛ samuel tumi yɛ a me nso ɔtra ne gyina bɛ wate aseɛ na nipa a nhosoɔ no na nahenni afiri ne nsa ne nyame wohom afiri ne so afei ɔkɔɔ deɛ ani kwan sɛ ɔkoro kyɛhu sɛdeɛ ade ne siteɛ afei ammo so ho sɛ ɔbɛwura asɔw deɛ ma kɔkunkum asɔfo ɔno a ne wɔyɛ habo ɔhu sɛdeɛ siteɛ ɔno a na awurade defoɔ kasa kyerɛ no afo wɔyɛ din ɔde ne nsa sɛ ne akoro meyɛfo ne wo me nyama wohom ɛsi ne soɔ no afei deɛ ɔhu sɛdeɛ ade ne siteɛ fa ma memfa no nso nto hɔ do metena ase sesen ɛna mu sɛ nipa yo udi ni bejina ompe ho so nse de sitie obi te Samson look at the man ya chere anuma ye wa chiwade enka funu enka makono kwade anhwe ya chere o nse de sitie Israel udi msa Samuel I want to say Samson ne mama na papa na me check Bible Samuel Samson ada ado ananafuo ma wo ma ni kwansu ko mu no ko mu but some sabofuo na be yi ni mama no ane ni yiri nti no omo so ka o ma no tu o nso de siti e na ni ba na o so ni nyame ntamate what
yes
Adeo ma kwa minimi ni se. Se asema ya meka bitu Solomo. Wa hini Solomo. Ebi tono. Onosu wemu akonyua. Watesu wano. Wemu. Wemu seri ya sitia.
Yes.
Yosi njina jina tumubana baso. Mane nyansafuwa. Uye nyansani. Uye nyansani. Na wa hima fri Ethiopia. Waba. Obey Solomon in answer. Afadia, a rich da Nana to my pay. Why you a Bible not all? Was so we were here, am I on a Norse? What was it?
Yes,
Samson and Moses can get a Norse on Wakuma, man. Deuteronomy 17:17, me a couple. Amen.
Amen.
Oh, what is that? What is Mizrim? Mizrim, or Yenaba? The Nebba Khan, you know, I'm a Nafoma. Bible, so I'm on the common at all. What does it? A dear must be the person that calls Sam Kakra. Dinna Mako Fairfield. If you are so. And I said, let us say, a nipple be on penetrable. But be on the medicine. Go on pet. Sanka me evangelist. Rodi de mere swords or some pacani. Mr. Dabby, I was some year deep for my force. And a new rabbina be a mawa. A baby old
bonnet.
Go what about you? We are some pacani. Mr. Tintinati, I'm my apostle. Let us say, Jinobu, I did the Mitra. Meminu. A baby, I'm your how. What is it?
Yes.
A little penny, Jinobu, and you know. Barima, Dano, about, and me. What am I mean? I saw for an idea. Obi, oh, Joe, Namme. Iron was a chauffeur. A woman, sure. A poor say. There be all the way, Jinano. There were the Watnano. Tinamu. Adomo, the Adomono. Tinamu. So said the identity.
Yes.
Fine. The man chauffeur. What is that? Obia, Bishop. Your audio. And the. So for now, Mercy, Pastor Naya Frano, and yet, in the letter, go or send them put to Bishop. Now, never Tiano, then it's not conscious of such a beam. Now, for you know who are in ye. Young people are beer, and rather be at Tanano, young penny, and let the person that can send me the tramo. Amen.
Amen.
Beyond the war, when you mean a Dutch, my dear Rabbi, a boy was just yet to be. But in Yamin could turn the name of the Dutch or do the draw. I'll show you what a problem. No one really a yabasa. I'll show you what a problem. No one really a young woman. Tia Seminy, a boy, why a prophet? Amen.
Amen.
Nyame afa ne se difo. Eni trosem ne se difo asa yare o.
Mhm.
Eni trosem nu sa. Ebia eni suade hunu na urade de mawo. Ebia nkom se na urade afa mu ase. Temfrem. Na adaji suade e botena na ebra. Sabade di adum ne bi ba ka ho. Waye urade obetumi di aka ho.
Amen.
Ebacha wati ase.
Yes.
But ba ko fra ni di fo wa fra ni di fo ntia wa se wa ji ayare fu ogu. Kon seri ati tia. I was so bully trim. Aka di nyame nyade abai enka anu na menyame twene wo fri ye ho. Na di nyame de na tena ye no. Wonpa. Wo si no ho. Do what to say? The person who free jina bra erade di na jina. Kon se di sitia.
Ah.
Fa. And the one you are right. Number one, on fire, on yet, and on fire, a sad dumb car deal. On fire, a sad dumb car second. On fire, a sad dumb car apostle. But what is it?
Yes.
But what was said? On also lay answer. And you won't know who was I. But in your son, a beer, I did do a dinner. Yan shan also. A bio yan heard you. The will of God and Radino. No Oba left to Joshua. But when Yan Chirano, when can't Chirano, Joshua and Sodaya. What does he? Or consul a servant to Moses. Control Bill and Johnny and Copon Pedro Moses Akon. And when you Moses should be. Such a number Joshua. One air for Charles Arson. All serious city. And now, and Tessa. Elijah and until so many years. But when the Mofra no, Nam Kosi Elisa. What does he? When you make a train, it's a Kotrani Siwanai, or call one can't change him to be Simanai. But in the Muswan the Chano. Elisa huni sanya mefra no okodi odifo nachi okoya akwa kosomani amonitu da ansuna odifo mane katra ne se nyame bafo akwa kwe uura akwentu wahu otimi nsubinim amonitu da yo odipo no bro ha nimi nyo bila na wose wo establish church jidi wabe ho wosra Amount. I'm established here. Now, men are but two workers. I'm a mabashim. You know, I wouldn't. Now, men are but you are doing the sea. What do I say? Tanase. What do you say? When you are doing, I'm in the idea. I saw one son. So, now, let's see what you appear. Baby, or do a son or obey you up here. If I'm so much, I'm not saying nothing. But be a rather do a chenoa. Obey your pee. Do a dear master dick, I'm a who said. A nippon proper be a yamed the natana. A nippon pet. The motif a dinner couldn't be panic, no couldn't be panel. A many punch men in Yamin connanting career. Me pessoa bia wati me no nti asem ye papa papa. Tro. Enti enai. E be one so fu bi na mo a. Osema teme ho. Nyame sene ko. Aberkola so fu panino. Erade nyi na sutire. Obakom na yesika. Obakom na ya nibra. Me tro ma bi o. You are done, Nico. Near my free book, I am. God spent and follow. I said, Tranis, sir, who cracked my hat of money? What do you say? I know who cracked Nibra home. tiasemidi ebi asofo no oya bia nye the battle issue ni so be yi natan se wo kura won timi afa no ntimi ya watchet board empanimfo anim yete sa de nanso me pese me bua wo na na me kire wade akara adidi yam wajo amanyam juma no ani abrabo aye bo wo fona eni pa nya problem ni pa tenya problem so what
yes
me pese obi enti me be kansem bi e wo mu di akere wo tiri heaven ante hu ni ho babi adi gabre jina ya no o jina ho be sinne that is why nyame na nante abeduru ne position de michael e jina ya no o jina ho be sinne ati asofu ba na mpanufu odio no nan babi adu o jina ya no obi antwe ne ho o ba cho odi asia mi se sa mi o ma nan so obi antwe ne ho wọ́n àdí yẹ́sù ẹ̀kí nípa dùmíẹ̀nù náà juda sàbẹ̀kọ́ kọ́n sẹ́dí ẹni wọ́n sì tiẹ̀ ntù òfìrímù òfìrímù ẹ̀nsì nìyẹ dùbà àkọ́nà àkànnà ẹ̀nyẹ́ àdín báàkọ́ náà mẹ tìrọ́màdé o yẹtù sí peter sẹ ọ̀nyẹ́ ọ̀nyìnà pẹ̀nìní àmọ́ òbí àǹkàṣẹ yẹnyẹ ni yẹn nyànú ní yẹsù nànà ntì yẹ sàrà tí adé àyẹ nsì yẹ tì odi ase wo mo nyina nya akoma ko adenko aye adwuma ne koduru awiyeye betne ende we do for so do for sia na waje dra wo baabi menso me ko da ba ninso me ko ya media ne kire se enye nya media do what you say assembly proudness and the entertainment from the bureau of the ash and the church boss now we are you do abese matters what you say then the church boss now we are do abese matters you will be on you can be a leader obese obi ase what you say find the radio here no you can't or do obese obi ase sako si so on we radio o pessoa ye o penina leader ni free ho anwa do abeso san wo ye Joshua me bom jo muti ele pa
me kwase pa
enna akoso ama e fie kuran ya bro bom ye djumam ya sitrem san die wo ye koso ba bi urade di ye djinam ye mpe akoso mamen kan ni sey go akoso awariem tieniye bare ma ware oba komu nyina atifie obi yire nso obi sune mikunu ne ne ma atifie ne yire me kan hu ofie ho ansuna ne bre ba kona yire no etoro bi na shine nkomo woni ni dia vatmina mo ware wa kapu Osha sinu no, baba jamai. Odi ase.
Ah.
Ise free ye. Odi awon ya tama ya ware wo, oba na hwese. Se ni o si ye o yiri de, eh, oba ba na mpewe. Akaso aba kasa me pon.
Ah.
What is here? Was falling down and this is so free. I let tribe and in such one is one you need sane da. One you da. What was it here?
Yes.
And the a coso. Oh, babu. I sit in bebia. Nami di ejinamo. Yempe. Tia semini. Obiyan pe di awanya. Obiyan ni bre di awopo. Kisosun sese ni o makoso ama ni pa bre nyame wan fa bre ntu ni pa bi azu o ay ye yemi ane ya kofa brade shwa. E biya shwa. Biya nyame biya ama wano. Mwani nsho.
Amen.
Jene so amen.
Amen.
Biya nyame diwa jina no. Mwani nyame ya bayi.
Nsho.
Nsho. Na yiwa woho. Mefutu yonu no. Ojime so ame pe amen.
Amen.
Mami nga samba ako. Pentecost. Sofu paniye ne ya yini. Obedi sofu ebi kura ba ya ada. Ebi kura ba ya dikin. Mami mfani such an example. Ebi kura anebi ya ba ya dikin. Anu adiko ada. No kwa presiding. Because wamu honi sana wame yanu. Kabitu miya basi. Nani presiding no. Kwa ya better than area head. Because of the west. Because of preaching. Mba chawali asye. But the humbleness and pajano did the baby suffer. While my area straight, you had to two branches in crossing the other. And when it was said, Sika had you at the headquarters, and you suffer while you are gone. What was I was here? What told the boss you so many years? Min shuru kura minimi ni eja wadu wa Pentecost. Ebiya 20 years and above. Ebiya 30 years. What ya say? Wasum akudum pampanswa. Ebiya ti Canada. Ebiya ti America. Ebiya ti Germany. Ebiya ti Holland. O ti Ghana. Barige nina wako open. Barige o islam. Ewa ebiya wadi nkati ya na tu wafan. A confirm course you are not to corruption boom. What is it? I call you on Obia Nina Sutreda. So I am the head of Pentecost. But God knows what you are not see. And all the time, we pray the new man is here. Yami Nina Sutreda. One should I hear who that? What is here? Was some akudu baby ya? A basa ya pass so food in a penino. Linda na no tesuno kura too soon. What too soon a man or too soon a cow, adentia. People studying him. About the source studying. Muntia so many. Now, how did I make you the from Boriga to her, Kofodi and Yina, I saw hoping. What is here? Let me a cassette or your apostle could be a born on. Maybe a Anchebia and Nina Mordia Obiti America. I apostle. What does the dollars mean? Moment and uncle also to America. Then I have so much channel. A can be anybody on your phone kept one of us and your domoco. Only the deal that the pastor Pedro Yadia by it. Don't rush. Go. What about you, he said? And now I'm going to say, Papa, I'm independent. Michelle TV, he cried. Oh, swing, you didn't swing. I saw funny, and I saw what you said. Every pastor. I tell you, I am on some. What is here? He cried. Oh, swing. Michelle B. What is here? And to do a show, you know, but you are ready to be beyond. Tenace, now but today. And that's it. Jemeso, amen. Asampan, I'm a coming, no, no. Anka Adam, you're one merenda. So Adam, you call someone who's there. You're sadly, no, you're too much of a boss. Be easy. But one papa be in your neck a village man. Do you know what I say?
Yes.
Problem I your first say say me say. Obiang person Obi here within thinking of I. Right. But I'm quite your dear. You're your friend. Tell me here. Do a kosu awotuma mu obi bia store ofa no mio ofa na fufu ofa ni yiri mio obi abia store no ani se o ya juma fa dia baya obi asaba dia baya ebe kona no enka ne capital ko betimi dia to treasure bi na bosun mi an se bia no akoje no wadi obi antimi ne ko obi timi dia koto fixed deposit ebe commercial bank and now say Barclays bank na ka bosun mi an se bia no dia baba beto hu no wadi tie ni yi but onya adimi se awose mi bia djuma na mi nua bia onya djuma nya bia okofa onu ani nua ba eya asem ofa wasa asia eya asem onu ani ba eya asem ofa la danfo eya asem ofa bibra bobo nunum adasia nunum go eda bia djuma obi djuma odi ase ada won kanu nso betimi akofo obi hunu ana wafa ada no se onini baye adwuma wonu se se panini pia na ada na koso bebe odi sika ni gunu no owia asimo asimo nimo na nimo din asimo nim osimo osimo haye na siye asimo nim odi ase ye tio kachin adwuma mo fo nyina because o bu se mi nua but adwuma wo ni tirim se wo so no so ye boss wo ba bi bibinu be sanase ntia ne wo se mi wiam nua na adwuma na ya dai agu wo se di adini city adwuma ba ko me person ye hunu ni se na me wanye kwasea na me wanye kwasea ba bi wo do wo jina no Stoddy! Jina! Na bila samu wa ba gane miya hao! Na ba diyo nwa ura di pasho penja udru nwa da oba hari ya bai! Pasho! Ayya asem hiya! Eh! Ya chua ye prichi kajeti ya jo! Ni pape bre nani ya nomu prichi! Bete bi dani! Ebi ya prichi no! Ye vieni ya tuwa fena ya kwensh! Aye Queens, a transfer na kufo. Aye, rather than is kana ko once the need to see the near the adi. Aye Queens. The bi ada kai Queens ni njwe ri ne bi a 300, 400. No bi so tena so da mo shankom e jisi kapewa. To ya bi o si dabi. O se me tempai bo. Aso ba kono. No prophet than the din so no wa start. Wo jira for da. Your son in your offer down. What does he? And Penfoso Jun Sugu Fakua, a chokuru. A foot chill and a demobia. Tiasemini, Susumu and Imradia. Susumu and Imradia. Obama, I won't know now. I yet ticket him. No man at the two Yaman, I won't know yet ticket. Jemeso amen. Dia ono so wa ne boye tafu no. Yi mi be mi anka bo ame boniti. Yi ka bo ame hwe. Kwa tafu. Mi boye dia mi dini mo bi kwa na me fere aso ni di. Hwe. Kwa se le sitie. Wo mo ji di wa tafu. Eh, we di aso bro chire ba. Eh, ma kwa ni mo ni papa. Look at this. Odi afia me pese mi kemi bi di tirawo mi se wo tie mi pa wo kuru na wa ware nu na wo ye hinu no respect you
amen
wo ye na wo se mi honye fe na honye nye fo e bi na ni respect you na se bi ba wo di asia me ho ba so che mi ho ho jo ko Odi asie.
Yes.
Respect him. Tene su. Ne su nyame ba bi odu beduro. Amen. Wo na nya betre twa ya urade no. adeɛ nyinaa de boa wɔn wie wɔn yie ɔnyɛ abotere atwa awurade no adeɛ nyinaa de boa wɔn ne wie wɔn yie me sɛ ɛnipa nom sɛ yɛwra no yɛtu mmirika dodo yɛtu mmirika yɛtu mmirika jo yɛtu mmirika adeɛ a mepɛ sɛ nnɛ meba nyinaa na medwene ho ba deɛ mepɛ sɛ me mede to w'anim no no ma ɔbadwe ma wɔtie me no antie saa nsɛm wei ɛnsuo no nti meyɛ late nti na ama mede tu fo no nta sɛ mene ye wonim sɛ ɔbɛ wɔ hanom a na ɔyɛ mpaboa mpaboa a wɔyɛ no ne ɛtɔ nkakrakra na ɔkɔ n'anim ane wɔbi bɛka kyɛn sɛ kyɛle yɛkɔ libia masa yɛbɛfa ne asiitiri odiase ana yɛbɛtumi afa wɔ si spain mpaboa woyɛ wonya bi ɔnso de gos bɛba woɛti dane ɛnso ne nyame adwene mu no mpaboa no a ɔyɛ no ɔnam so bɛpagya no wɔbɛyi nipa kɛseɛ a wodwene ho a wonya deɛ bɛn wotiaseɛ ne wagya hɔ ɛnɛ satan montie me ɔmma magyina wɔ sɛ wɔwɔ bie ho satan magyina sɛ wɔwɔ bio ɔbɛfɛ nnipa mu wabɛgyina wo nkyɛn na convention ɔbɛba abɛgyina wo nkyɛn kasa kyerɛ wo sɛ nnipa nnipa na yɛ satan a ɔde bi di christ yɛsu nam a ɔnam nyinaa ne deɛ saa na satan ka no ho ɔwura judas mu ane nanam ɔfaa judas mu a wanya no no ɔse dabi ɔwɔ sɛ mefɛ peter mpeter deɛ ɔbɛnwa mɔ ɔkɔfaa peter mu na yɛsu sa twɔ ne da yɛnhyɛ saa de no nso ɔmfa wɔwɔm ɔmfa ɔmfa pamerɛm nti sɛ wono pamerɛ na wane bere sɛ wɔfa baa kɔku na wonipa hwɛ no yie wode asɛm no a ne ka na se wowo nkyɛbɛn na wode mirika kɔfaa baa sɛ bɔnsam a sɛse wɔmfa kyere bi mu bio ɔfa nipa m nti asɛm no yi tɛsɛm bi a wobɛteɛ no tie ne yie you need to settle and ask God's direction bi sɛ wurade sɛ wurade asɛm a ɛba me nkyɛn is it from you adam mistake no no mistake adam yi a ne wiase ɛne sɛ ɔbaa ne ka so ɔnni aduaba no wammisɛ wdarehye wote aseɛ mistake ɔyɛɛ no no asɛm no ye kɔsi sɛ awurade de woagyina no be very careful ɛbi a memdi kyeniye mebɛka sɛm bi akyerɛ wo ɔnsi akyerɛ sɛ woyɛ sɔfo a yɛayɛ adwuma sɛdeɛ bɛyɛ wo ho nyɛ deɛ bɛn ɛnkyerɛ wo the better issue ne sɛ need to ask god ɛbi adwuma no bɛba yɛ wofiri asɔfodie no mu onti paa papa yɛyɛ business wei a ɛbɛtumi asopɔto adwuma no a woyɛ no ayɛdeɛ bɛyɛ wonhwɛ ye woammisa wurade ɛbɛyi wo fra adom no m business no bɛkɔ so wode aseɛ na ɛkɔ so ne nipa aba na ɛkɔ so afei aba wi wo berɛ tama wo sɛ wode sua bible tama wo sɛ wode kɔ adwuma nipa gu so tɔ adeɛ ɛbɛyi wo afiri adom no m nti asɛm no ye you need to ask god's direction ebia there is no need to open a job awurade bɛka kyerɛ wo mahu jeremia adwuma mahu isaiah adwuma mahu mika adwuma mahunu peter adwuma ɔsa kɔyɛɛyɛ wode aseɛ ɔkɔɔ po no yɛsa kɔfaa ne baae tie ne ye satanic influence or so many corners ɔnhwɛ ɔbɛyɛ influence wo a wobɛfiri adom no mu baabi awurade de woagyina no mensa si so bio very careful mepakyɛ woate aseɛ ɛadeɛ adoa deɛ ɛwɔ sɛ kogya konwa from here to america ebia nyame na de woakɔ america hɔ sɛ ɔnam wo so wode aseɛ ɔnam america no so bɛyɛ wo defoɔ at the same time ɔbɛ mu wahu no wo hwa ne afra osa konyato bedi. Number 1, bisa ho se enti som kwa ka hwa ne bedi. Me ba cha wadi asie. Bonso bisa bisa. Me pa mcho wo ye Kristo ne abetimi adia konya. Wo bisa bisa. Ni afra ne kwa ko wan ye ne da wo so o, wan ye ne da wo so. Wa ma konya no. Asoma ni kame bo. Ubonso fra America shi no abedi akonwa no. Ti asoma ni yo, o fra America shi no abedi akonwa no. Not God direction. Afoi wa no ntumi nsumu nya medu. Wa kan sinse mu. Afai damit, ya kan so abedi na me yemene wo. Na se ya komu na koma ko wura bo sunsumu. O ta se I found dominant sent a club or Shako in January. What's that about swimming? I'm like, look, cool. Tell me, Miss Sawyer, Bob, you have to do what you know. Don't you? Amen. Amen.
Amen.
Tell me, I'm going to come. Because you're original, sir. Baby, I would be. Me know my name. Okay, Bible. A man in my team, some Bible, I mean, can you? Emu na urade di apega ha wonyi ni kwaka dan me bo kwakura sa dan emu na urade di apega o te ma sa anya wadwo nse ho se matra e wo se ayi o de sai Lincoln o jade ni twa no no e be king ka bible you are dis ba bi nya me du gina ye no cha se mini no ma dan ho se sa me nye evangelist bio me a prophet ay prophet me a doctor prophet general na me dia what you say ma dis do me say wan no poi and say be very careful be very extra careful assembly you will be a home my joe so it's my hand a town cotton uncle not ya oh I tell you everything nothing oh my god when you are once you know you are so any panel as I saw home I will as I saw home when you see a woman but come sort of more than bad thing. We would have some akuma akumu ten. And a dominant to the Abayan on yet in India. One in a Musaba Kobun Samjim. Tell me. And now the pen is slow. The Pontopi. My head on a man called to quotation, Bia. Jody American is here, not to quotations. My head on a man called to quotation, Bia. Tell me the one or so. Dia nyame dia ma wono pene so. Mo wono mri wo bia ta ta. And correct trace na amwa. Ba bia wo nuru ya no. Don't lift yourself. Wo nya nuru ho. E frise ho nim dia ni ho nya nsan ya mfa ma. Do what man say? And lift you wo nuru ho. Kwa bri kura wo nya bia. Ti asemini ye. E biyo. Diye unyan ruhano. En kondem wasem. Mamen san ke biyo. E biyo wati se. So fa kose uya. Wati sakoyem. Ey. Wati sakoyem ene wadi buwe hiyo fanke ye. Judas a june ni binono. E muhe humi ya wushye gunu shuey. Asiye me say. Say a toyon ke benye sika pini ya diya mehiyafo. Yesu se. Enye hiyafo nti nwa kasa ne mwoye kuromfu diya. Udiya ziye. Mekada wasa tayo. Na ye prichi kurom. Me first time. Bronibi ato kama me transporta na ye blue. Nkola ame nwa mwa nambako. ana nshin se sofu bi o se ye flanom institute obi ba chai me ka no chai me ka no o de ma na bofa sofu mama so obaka ya o de ka na ma na bofra e le tsaso e leader papa mbo me tirin ko me hano that time me hand drug na me di asesan yo mama ko me hand drug na me di asesa ana taxi me asesa caravan ano do fo bi abatonika escona ano de sika na ma no se mfa nto ka betin asesa chikisu ti asema o kan yo enti ano me anya da ko da se man fa kan na ma no won se de sitie masredi waka hubi okoy won se de sitie enna omunyina edia yira ye hu omubia ti asemini ebia sakoya meke me te sa radio bi so mun ko so fo ya dan dan ka me te ona me se oh what a tro atra kakraka mota odi ani bre ani ani a odi hwa ade ya atwa ntro ya what am I say obi o wa so da bi o za yo bi ani se ka mi tim no anya me dia Kansu wa wu ma sori ni bina wu huri ya no. Wa wu suwa ikantra. Obi ka wa tong. Nwa di amami na matmin. Mitrima na fose ni tarno. Ya toa. Nwa amami fufro. Odi ya se. Usu huri ya no. Wa hu ya bako akwa jiedro. So, wa wu sa di adini sitye. Wa hu ya bako akwa jiedro. Enti mafutu ya me dema wa meshe. Tiye niye. Adem biya statu wan. Nye abu tre. En rashi. Na uni mbabi ya uradibe penja wa ya diye. Ekudru. Tiye niye. Na ono name kense mbidi chile ubiya. Adame ware. Ya ware ya ya tmesu. Maminka se mbinjiramu. Miyiri ni nami ni TV. Ade anam wa ye demu nkonwa na no nso kura na tete die ni bi na ntetu gaje kuti ni tumu na ye ma nti wa frame a edi aka ni na ntetu na no nso maji so atia se ona man sika mo ho ye ma do na mi ni bibia na nkonwa no nso kura gu obi dan ya ware me matres da form matres no nso me ware wie ansana me koto sikana mi enye ni bi am dokoto on se nesitie na de ya wari wi ene sika enye ni ma bi koto tv de duem e ka somebody at off let go de sikana sa mi nfidi asen e de de die what is here man ko bia ho wife mami what oh me enjoy ne Australian for 6 months. We did your free wenchi. No idea ba. Wenchi asemini ye. Me nunu sama ware ye. The wife nunu ho so ware ye. What's the city? But in kakran 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 kakran. Nyame na mato musu ene. The wife onye kete o baby ya. Me da sorry ano. Minya katuya. Enso, adofuwa chwele huwe shiye njina. Nkudi msore mpani mfuwa. Wamu shoyan mebibu so. Sayajia katuya kura jo. Nkye nye saadi ya. Wamu sedi sitye. Minye bi mfrim, asore mpani mfuwa ni njina. Ewa diye, mesa kadia, wande kotoba. Mesa mpabwa, wasesofu mpabwa ni. Anyari kituwa o, obiwa huwa wetini befie, wase papa jisika wetu ubotumu. Na mihuni choo niska. asia pani ba konse sofo me ma am toka kan bia wo so tem bia no me de ba ma mo atrem ye to an ma ma fofo me jiro mo si nya me se na ate ko se de sitie adan a me tim kura no masi ba masi maria me kamba kamba ri afra what I say mama mari us oya masi oya me mame oya me ba nkwala ni nyina afra me dada ni mani nyina ne ntafo ni nyina wona be si dan ene o she ya se me si dan ni mutu nkotnem me kapre ni wona se ne sita sa me pre me ho a e bi an ka ba bi an na madri kama srepo kama fra dumuni oja se and you some in fact difficult to show my father hear him my father grass him my father tell me him but I don't care I care juma na ho what is here but you know me too original resume you are bad sebi half cash you some pen who me just say me me don't be say 85% sika tade atade na me sofo pani abeti o se nya me se me yiri ya bunu ni in fact my technique 21 days me bom pa ya gushofo pani so nya me kuno o ti ase ba sama sama o kanu I am a dachi ba me ni hu ni me teki and put in for the real mobile so for such a baby the so for premier canasa the bisho the bisho the non baby am jinai cause me can send be some am like be a soft mamia when I can start pill of zion oh said it sister can be an come and now a gana more a cram more na me share bro for express do you like this or say yes nan come at all do you what is it? Many of you for? Many of you beer? Many of you cunyam? Many of you beer don't pay a time a cheek? Many of you beer with a pianist and do it? Nyami? Nyamia, unima dienina. Mama, you're sorry for the baby of Yetinano. Don't try it. Can be allow yourself for net, make a such row. Now kwa sori bik and then you free hodo bae ebe ya wosofo and try some major neko emwaw unimu nyan sen chen nyamena wadoo bae mimi nko ame akwa yanka midisa ase mwe bababe pacho odi asye be very careful babi ya radidu wa diyanu don't try it asampa na me kanu obama na me de na ma waware no en kase me hulo ba fufro no ba le correct o ya ya sadam o ya ya sadam o wi ye banya no me won sha u besu ayi obra band obra amuna na ayi wo no mama dokuno obra omuna na mame dokuru kom ewo omo active film bi ewo tv show every sunday na omo ni osofu daize mu ba na obramon so aba e chamade na osofu daize mu ba na obra mon so aba na aso omo active film bi ana omo de to me yiri da de samba wa me ofu fra me hu no no bi ade a wo ye mani nye hu kura what you say obi wa me yire enu huru oba fufuru soko na se na yire na ho ye prosa na omu twa no omu twa oba na na ho prosa na omu de kutu oba kokokoko na na ho ye wo jo ha he so o dan dan ho na oba ba ko de entuma na dasa dasa na ho na tawo boni mu na no so omu twa he na sa oba na tawo obra no ho se why you do your fool? mfra djuma ma na duane asete obune kru bune kru na fufu nyira wa mie na no ani ne kuma tam da ni kru hie mu nyira wa ne na apaja o se na sitia ana ba ma kwa djuma ni o kokunu sa o ba no o ba fufu ano atak so ano odini pie no na na koba na osi obie ba ma ore ba ma na ko hota no de ne ko ha no de ne ko ba afai obetia ni yidi nanim ka kire nsa wo wo ye oba disgrazim ana oso na ho prosa wo betimi adimati ni twa hwa ma ho tan o ye ma ho tan tan ni twa nkwala no ni oba ni ti ba bi ni osu nti o ja ko oba ni se sa ni oma no kone na januma kura ase no ko do koko oba no koyie koko kase wa ngare na koko no soi 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 na ba ma na no oba na wa tie na ni benam kurum na ba ma ni sika besan oba ni the rich love sika do ewrade wetin the boyfriend befie no wa fra ba ma na so ma no lo le fere no mfa nko otimi so ba ma na ni so o yin ngi wa so ba ma ni si ba ma na twetwe gaya no o su abi anse na pa no wa ka chance mi ba ma wo do me o se o se mi yi kura ba no ko hwe dun so nugo afa ba ntimi ko twetwe gaya no o su ni e de camera ti ni so me yiri da de sabo ame me tia na me so otwa unya me na twa ka on se na sitia unim se da minute oba fo fo twi ba ma ne dam nyoma nyina fa bi bia ba ma ne kwa dum oba na dan si o na kisi ne bi bia ni dan de ya ma de ma na wa ya wi onfo no adona ni kwa kura na asino na oba no ti asem ni yo wa ye yo ama kuro mo se wo di hima da de na si akunya so na mpempem koto no o se de se ti me na se nyina yo god ne na na no se apa fa ho no e di god atoto na nan ne nse no to ni abodwa tisa bama ni bokuru mo no bodwa se ni kuru dada ne bantu pese kuru ni nyina hia no no mu busa ne kwa so oba ya ya bodwa no o sha bama na wo jiri ho na so ahima na wo te ho no a ku si wisa ayi na ya vanze mas no be se firi ha ko wa ni ase bama nwura mejina bedwam won temi mura won temi ana nana hima sorye ne tini yesi ni so okoya no so mi wura deba o so nu mu no de ne bejina ne nchan no so ya di asemo ye so babo o ya so kasa tra hima ne chama si owura kasa hwe amu kasa hwe amu nana hima kasa hwe nana mu sa shamba mme guho asika fuwa lawyers ubiya abonu mwase afei wade chapa tufo mishu wayene bwane nijire nono nanka obeja atua ana nanaki maa kachire mpeni ufoni nina asu ubiya nko asu ubiya nko enu umi nina ada omani ano wadene nsapu bayama nuku wadene kofi nwa sidi ya uye ameno na unyi midati abirabo ya mama odi abirabo yuwewo ahone siye na mewe di majini guwa bayama nu kaba fari ni ukwana yina wadi ya midi majini guwa na metuwa sisi ya adie biwam ama mse baby awrade do bejan don't try it shaba move 1 inch and try Jene so amen.
Amen.
And try. Ebiya, ne urade, edu ba ye biribi. Enti no adu akwashye kure bi ase. And put us up about the end.
Yes.
What is it? And pray so about the end. And put us up about America. And pray a man in my dream. A bill I do a shit, saint, what from? Amen. A man in my dream would die. Say, my papa, I am a father, say my cousin, my papa. No. Sent you do could be a sap upon an anacronian so. On the war. Well, I'm a tata on the war. Well, not that dumb on the war. I'm a little fired that sober cuts of me, mammy. What fuddy you move? Not the assembly with him.
Amen.
What is it? Baby, I do what, man? Stay there. Ababu wa mishwe, what they say, Adam wa ye big mistake. Big mistake. The voice you hearing, when you already kasa one-on-one, why some say you ready? But when tiye, but for tiye amedina, they say, baby, you ready do a genome, stay there.
Amen.
Stay there. A frow, na ye sampa kamiya, and pray who kwa ye difo. Ofa wa ye sofwa and pro se say obi a pre ko di fujumem a hod what is here obi a pre ko wa somebody na am prophet so and so am evangelist prophet so and so what is here am pro humba wura so ye sampa kram wa pre ko wa ye sofwa am wa Bidi nyame di si o biya wa chie manapa yi. Mimi jina hoi. Mene nanado en siya kain. Grana konya ete sada yankura mi emma mitrim. Semi kodibi. Mi pacha wati ase. Emma mitrim da. O biya ni abeda ho. Tieniye. Emme ni mitrim unsu se me kwa ye empi. Asangre mai mempe. Into almost stand there, me drink count. What you say? Baby, I did the magic and some million some packing. No more down rope, no many penny and Huna Hindi, any penny and sacra. And what they want or the from me, but you know what your pajama do sabre, a friend of those, sound of my way. Now there's your bike, and I want to how do me. Pa! You can't swap pa! This one by power for Ghana, the mission on the channel. A bini ho! A bini ho! A yesikao! A yaka! Nimdiyami nyansa! Jame so
amen!
Nimdiyami diyabai nyansa! Wa mami nimdisanka, wa mami nyansa seka! Wa mami enye huna tiradiye! What does he have? Sele kasyan pum pum eme tiye oye oshodi over the world onye gana ho akai kai kwa kujai midi nyame di shiram muma yam prayer ho uti asye ya wutu hiya buburom ntiye nyame ma ya wutu hiya buburom unu wapasa uke hiya unanti wo hiya mu Ewu ni sadi ya kwa sitie. Ne drum pam pam suno peja wati ni abuwa wana wa ye hiya fo.
Amen.
Enti mpumu ike nyani frim.
Tina hiya ni.
Tina. Kwa si sa ura di ba dame ni abe adi yabe. Abe rao. I am better for you. Ako ya trez. Anka sa wa ya wa intimi shumi yabi. Wa ya fa hame shumi yase. No. Be very extra careful. Tell you, me would have presented you, and then Mr. San and also tell you. Presented you, me would have media work, Muno, and I'm better for you. But consonant, you know, not or your meeting or different radio. Your dad done, I had your back, your mamma say, obenya ka obeko ni mbe se na wo benya radio we no atra so na bia ha e mi je radio e bia ha waje 7 million 7 million na shimu jo only problem dia na ho ya mana nine 2 million difference on crow adia ba tio baba juma no ma oba tena na no si radio foforo so yo kasa na o pa me all the lessons ni wo sika afem e fi na kro no mo ntie me bo nse o ma twa dia beto facebook te de na ne ba ma wo what you say te de na ne ba ma wo na udin peja bi wo afa wo ma na wo hwana ya ba fa wo kokra wo mo no ebi e bi jesus e bi je 5 I want to turn this house in. We are bad. I'm going to be man in that. What's the car for me? I don't know why. What's me pay your radio now in Kenya? Jimmy, sir, amen. I feel me, you pull you down. I say, what do you want to know about this? I'm going to be a boss, sir. I'm going to be a boss, sir. What does you mean, shut your mouth? But I'm going to be a trial. You're going to be always your pursuit of sorry free home. I'm not a problem. Satan by him was say, so what do you do, Abanua? What do you ask me? What do you ask here? And then you're on coupon. The one who papa, me, Bonnie. You can nip up a set when you say, Yame. Yame commander, I'm not a shark commander. So what do you ask here? But so this is what is right or bad. And only a nipper down for. What is here? And to obey Sia Juma. A Juma now, O Siano. Chase, Mamma Crasam in my Juma chair master. Or did the sign what in home? Let Juma, I fit a phobic brain, Sia Juma Poyo. What do I call my lack of a group of a shino? What is here? Sala kuro
camera kenyina
o me ta camera nyina o dia se so bato se hwe dwuma hwe ma bi wo magazine ma me moni dia fe na ta kramo kramoni good man o kramoni na ma tese se kosi pon mo bibi no na me ko ho what train the public be the juma? Now, what am I watching on the juma in the Russia? A juma, what am I watching on the masters? Woman in the papa and the yakuma. And a biasu on the sun and a deer. And the penny name, my jacob, the dear hippa. What do you say? My best friend, you want home, your jacob, my quadra, I didn't. You quite jacob. With the car and a bawa. Bons was a cock for come away. For come away, for come be a no abidjan hooker cra. Be a no abidjan hooker cra. And you be your son, your brother, Juman Abadan. One cassa or beer or mean swam making a cassa dip an anchor to a womb. Penny be all you should car. I think she will be a sinifee. As you will be a what? What ten a hook, carnabac or cranko? What is here? Until you will nip up a blow of what? Faku and Yamedina Tran, on Tran. About Pen, what? Nothing, boom! Abrantia, Ababawa. Michelle, be very careful. Don't rush life and rush your brabo. Life, don't rush. Jemeso, amen. Amen. Nepoano. Don't rush life. Ya somebody jin benamiasi ha me kai mamen kasem benjiramo emra francis quartin starting pentecost elders bebre dwane ekodi nachi pentecost elders bebre ai yesu fa so fo no ataka ma mo yen kwasiafo yesu fa so fo no ataka ma o mu nyina edimirika a writer and the jarry, my bonny dean. ɛdɛ jare ɔka sɛ mekyerɛ bobi ɔsi bobiɛ mensa kɔ pentecost so mede mɛ ai security kora mepɛ na mese nyame na atwa ka no wodeɛ modeɛ dɔm koa na mopɛ so bɛsom me nyame ahyira no wonyɛ ne saa wode aseɛ bɛsɛ bia wɔkyeɛ me no baabi awurade de wagyina no gyina hɔ ɔna nem berɛ ne na wɔhyɛ a ɔde bɛ lift wo don rush bama no a woware no no ɛnhwɛ sɛsɛe ahokyerɛ wowom ɛnhwɛ sɛsɛe ahokyerɛ wowom na mmom hwɛ deɛ nyame bɛyɛ mo ɔ sɛ mo ani da awurade so wode aseɛ awurade na ma a woware no amen wotema aseɛ deɛ bɛboa wo ne sɛ bibiaa mu no ɛnye nyame mfirim na gyedeɛ wɔ awurade mu na som awurade mu deɛm no nokorɛm na ne berɛ a wahyɛ ne so a wate aseɛ w'ani gye sɛ sɛi na wieyɛ wo ho kyerɛ w a animguaseɛ pɔtɔɔ na mu sɛ haseɛ no wofa deɛ adini mu na nyame de pagya w a ɛyɛ ne deɛ ne animuonyam mebankyɛ matem aseɛ ɛyɛ ne deɛ ne animuonyam nano na meka kyerɛ mekyɛ kwako dua meka kyerɛ kwako dua sɛ dua ɛm sɛ menema nante akye ne ɔ sɛ papa ae ne sɛ sɛi mema mu sika kakrankatenketenkete yɛne nyame ase sɛ sɛ yɛkɔ yɛnim yɛduru baabi a awurade yɛ adom a obiaa bɛdidi ne ɔ sɛ papa mahunu yɛkɔ a yɛ aba no kane na mede hos 3 speaker 4 na na mede pirikyi na mekora de kɔsi pisa ta na mamfoɔ pim so sɛdeɛ sɛteɛ na meadom meyɛyɛ nya speakers bebree ɛmɛla na race asanha bas bebrebei kaa yɛde bɛgum wɔ hɔ wode aseɛ sɛ sɛ ɛbi twa application fo sɛ ɔpɛ so ɔbɛyɛ part of crusaders wode aseɛ ɛnti mo a motena mu a moyɛ adwuma no bɛsi nnɛ no akatua bi ba a ayɛ mo mpagya bi ba ayɛ mo akwankyerɛ bi ba yɛ mo bonki ɔnam a ɔde ne instrumentals everything yɛkɔ wode aseɛ sɛ sɛ adwuma no aduru international level ɛnti medekɔ aborɔkyerɛ na mɛkɔyɛ crusade ne magya me crusaders wɔ no wɔma asom yɛ mmerɛ a ne sosa no wɔma na wɔsa baabi ba a ɔmu die meto obiaa fo baabi a wogyina ne gyina hɔ baabi a awurade de woatena ne tena hɔ don rush in life nyame nhyira hɔ